back today, but I'll be back tomorrow. I hope you're good. And Gyakthand.
Kujal gizi sonde zaguwe. Kujal gizamu gukonisa indlela ngiziswa ngayo.
Ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda
baby. Ngiyakuthanda.